ngoria next ni furahi de. Sitaki maswali de. Na wareshwa kwa aje de. Titan Tiffin, Titan
on the beat.
Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Cheki vile tunacheza. Walidhani nitahepa. Jina kubwa ya ni meja. Sitawai kuja sepa. Cheki chura anacheka. Hajui leo atatekwa. Awe maji ya mavela. Makejani atabweka. Kwa sababu ntaiweka. Isabella ama Vera. Niki mada fuck Makena. Aji fuck Makena. Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin.
Unisafi, tag loving, ki mechanic, nice service, Gushigushi adi sandeng kwa service. Na shukuru ja alijenga bondani. Mina joli ni cheki, niki kucheki. Ukini cheki, zambo wano naringa. Si ukam ni kusho ni kondinda. Ita zubui ni kupik pia na ndinga. Mtumbekse, skonye ni felsita. Nyuma ya esto, giza inajipa. Manizaki, mini izaki. Mafines, mina zaidu kondani,
Niko Titan Tiffin. Nasaka tu ma shittings. Kashore, kako marikiti. Kadonye kanasaka kindisi. Sini moshi, kikoroni toasting. Daba na sosi, magodi za costi. Kwa swimming, kamu na costume. Kwa swimming, kamu na costume.
Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin.
Kafisi yo manzi so on it I'm cheating. Accelerator class switching gears no breaking. Destination flash in the outskirts kicking. Zetu sio mabasha kuna bloggers wanafiki. Swagger torch torch hini Gucci I'm guilty. Mfuko wash wash hash papi in the building. Man on the watch juu appearance ni appealing. Luga top notch hapa mindio mwenye kit. Addictions ni addictions so za mine kujiamini. Kumaliza mishoni na jiweke akilini. Maybe ndio the reason leo napita na wawili. Titan Tiffin where they squeeze me they will kill me.
Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Shuri ameni nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin, Titan Tiffin. Pako Titan Tiffin.
Siren on the beat.